Un solange yarumana wichineje nanyina arumupfa kazi mama solange akora ibishoboka arera solange neza bamama muraho uwiteka bahire cyane
amwigisha kujya yirinda inshuti mbi inzoga ndetse n'ubusambanyi ati solange umva mwana wanjye jya wibuka amagambo yanjye maze ubeho neza iminsi yawe izabe myinshi ababyeyi benshi bakora ibishoboka kurera abana babo mu nzira zikwiriye murabo kubahwa babyeyi beza mwe izo mpanuro zanyu nziza nizigasuzugurwe umunsi umwe Solange abwira nyina ati uyu munsi ndataha nize mama kuko ku ishuri batubwiye ko dufite amasomo menshi nyamara mubeshya agiye kwa Claude kumusura nyabusa atazi yuko Claude abayeho mu kunywa amatabi n'inzoga no kwitera ibishinge akimara kugerayo yatangiye kwicuza ariko nibyo mworohera gucika iyo mva yasamye bishize kera igihe cyo gutaha umusore ashyira umukobwa mu modoka mucyuye icyo gihe nyamuhungu we yari yasinze bikomeye Solange ubwoba buramwica ariko adafite icyo yakora reka Solange abyuka ari mu bitaro yavunaguritse bikomeye maze yibuke ko muri iryo joro kubera umuvuduko mwinshi imodoka yabo yagonganye n'indi modoka babarira mama mama babarira uko niko Solange yarize ariko byose ari ubusa kubera ko ijya modoka yindi bagonganye nayo mama Solange yarayirimo ndetse n'inshuti z'abaturanyi ibaze bari bagiye he iryo joroye baba we bari bagiye ku ishuri kureba ko Solange ari amahoro ariko byose ari ubusa kuko mama yaratakiriho ndetse n'ababaturanyi kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye babarira mama mama babarira uko niko Solange yarize ariko byose ari ubusa mama yaratakiriho ndetse n'ababaturanyi kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye wamumbi wenda we musore uyu Solange akwigisha iki kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye wamumbi wenda we musore uyu Solange akwigisha iki kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye